Sɛmbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Ɛyɛ mo sɔmfo akwaefo ne ne mobɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi ɛma ahotɔ, asɛm yi ma anidasoɔ, asɛm yi ɛma nkwa. Ɛtu yɛ bo ɛna wapɛsɛpɛsɛ Bible mu na yɛakyerɛ wo nkwagyesɛm no. Adɔfoɔ, Bibia me kase enipa mienu enipa ɛwɔ da mienu ɛwɔ asase wei so de bia sade bɛ kye bia enura ne ne ebia na ekyina amba ti bɛkase enura ende ne ekyina sɛ enura twɛm enda ba de ekyina no ɛyɛ woni dasoɔ ɛno nti sɛ wo bibia ɛnde ɛna ɛsɛ woyɛ ɛdede biara na ɛde baabi a ɛmfa ne sɛ onyame adom yɛn yesterday today and tomorrow but tomorrow may never come pia na ɔkyena ama mɛto de sɛ nda bɛto yi wo biribi a ɛsɛ woyɛ a ɛsɛ wopɛnhra de susu ɛkyira kwan sɛ wo mfa kristo sɛ ɔkra agye nkwa a yesu kristo ayɛ krado bane sɛ ma a wasoa nde so abrɛ na wokɔmmbro no ɔmmra no ma ɔma ahome woafa kristo sɛ ɔkra agye nkwa sa te nkwa sɛ mebi na ɛhyɛ wo kuran na wotumi atena ase ama wrade yesu kristo ɛyɛ makoma so adeɛ sɛ yɛn nyinara sɛ kristo ba a yɛnkɔ sɛ yie mu ne mmom no wakɔtena wrade yesu kristo nsɛ nnifa ɛmehyira wo mɛsrɛ sɛ wobɛfrɛ wo bibia ɔbɛn ɔno waasɛ wɔ sɛ nkwasɛm nkwasɛm wɔ ɛfiri life and media ministry hɔ ɛne ɛba wo nkyɛn ɛmmɔ mpae ɔdɔmfoɔ mmɔbɔhufoɔ mpaabɔtiefoɔ agya metwa yɛ nakra nyinaa ba obia ne waaba wɔ anim akɔkora berɛ a wɔnhyira no berɛ a yɛwɔ anim nhyira yɛ adesoa ne ɔhaw biara firi wo mma so sɛ woma yare a wo na wo sɛ mbɔgyam yare wo na wo sɛ honam yare wo na wo sɛ ntirim yare wona wo sɛ nnompɛ mu yare na wona wo sɛ kaseɛ mu yare fa wo sɛka woma no sɛ yare ahoma mpiam no m'ani awurade woma da wase sɛ wokyeɛ yɛ nanɔpɛ yi awurade yesu kristo din mu ana mebɔ mpae ne yɛkasa fa authority to do the work ɛnti yɛhu sɛ yɛnade yesu kristo ɔka mateo ti du no yi mu baako a ɔmanesuafoɔ no tumi ɛdɛn na ɔma ɔmo tumi te tumi bi na ɔde maa ɔmo ɔtumi sɛ ɔmofa nyɛ akokosɛm deɛ anaa ne mmom no ɔma wɔn tumi a wɔde bɛdi ahomane so tumi ahomane a wɔha nnipa yareɛ a yareɛ akɔyɛ adesoa de kɔdanda ha nnipa ɛnɛ a wɔkyie mu yi menim sɛ sɛ wogye nwurade yesu kristo di a yarewa ahomane tumi mpanyinnie adama ne honhom a ne yarewa nketenkete biara a ɛnnua no aduro ɛha w'adwene no sɛ wogye ne di a bɔ mpa yɛ ma wo sɛ awurade yi ne nyinaa mfiri wo so na de wo ho amen yɛhu sɛ saa tumi na ɔde maa wɔ mo no wamfa nkɔmmɔ ahɔhoɔ bi a ɔna abɔnten mu wɔn a wɔtena awurade yesu kristo nna ase na ɔde saa tumi no ɛde maa wɔ ho wonya berɛ ma awurade yesu kristo kyerɛkyerɛ wɔn mfie bɛyɛ mmiɛnsa paa te kyerɛ sɛ ampa soro ne asase tumi no nyinaa yɛde ama no ɔde ama no ɔno yɛ ne deɛ a ɛtumi so mede ma mo na mema mo tumi sɛ am giving authority akɔɛ sɛ yɛwɔ adwuma mu na obi wansɛ ne ɛbɛkyerɛ check no director no ɛne bi a manager accountant ɛne CEO director wɔ hɔ no ɔde bɛtrɛ a yɛhia biribi ɔba a ɔtarise ɔde ba na ɛfɛ de CEO no a approve but awurade yesu kristo deɛ he is the first and the last ɔne ne fiti ase ne wieɛ ɔ sɛ mommra saa berɛ mɔba a momma sɛ ɛdamfufuɔ bi o momma sɛ bi a ɛyi o momma sɛ nkoa bi o mmoba sɛ menamfufuɔ no me nnuano m ne mo mede adwuma hyɛ mo nsa ɛndɛ mofiri sɛ da biara motie mu na yɛde adwuma hyɛ mo sɛ sɛ monkɔ na monkɔyɛ na tumi na mede ama mo no ɛbɛgye ne mpa firi ɔhaw ne atete bia mo
nti ndɛ yɛhu sɛ berɛ a wɔfrɛ wɔn no tumi ode ma won o say he gave them power over unclean spirit sa tumi ode ma won wa delegate among as an authority. So Jesus wasn't giving them their own power, he was letting them to operate in his name. Jesus Christ one fa tumi na ma won say won awo tumi o nemo mo no wo beye juma already Jesus Christ juma okoye no wo si hunade Jesus Christ odin mu enu nti show say sa won money tumi a udi enipa nya no fiko na bi jimi di say wo kan jide mu na wo tua na mo already Jesus Christ odin mu na obo sampa ya ebeye juma obetimi akasa akire mbe posse titu obetitu eni ti no o si wa ma etumi a obetitu a money tumi a de besan yarwa o tumi ni ya tumi aye tumi asofu na tumi akti se dia tumi ya odia obi ni bibi ya wa sori na otumi bo mpa ya ba kumi enu bia onim dia da ko fa na ni so na be gina wo wo ya me yim eh asa tumi ni odia na se wo preti ewo in the name of Jesus. Now we say you have your own power. You have another way to get that power to operate. And let me tell you, say there's going to be a timer when you be guasi. Many are with me. And you can just say, "Ena meneo eken." Anything. I say it's na. You know the excuse na si. Say, say 2 minutes so. I say me chiso adeke 2 minutes si. Obunsamuno, the enemy has no legal right to stay where this authority is decreed. Say Jesus na si ye. Aye timi etin timo ni na si. Na ya ye suti amano. Na odi sa 2 minutes dum ye ya. Me kanu Christ shall say, sa 2 minutes. Oh, obunsam entimi enjina. Oni wo se yebo Jesus din obejina ho. Esa se Jesus din mu no amoni nyina abrawo ase. Timi brer nyina wo ase. Kotojo nyina aye den. Akoto anina pemuka se radi iskisu oni evradi eniti tatumi no ah Jesu kiso de mai no it's not our own power na yaton oh se ene eto tumi no se we say be my bomb pa yam they be we shouldn't do that o de amaye kwa yesu yan fanche kwa oh they say when it touches the heart of that people say ani pano say kan wa koma. Ah, sampa, radi iskisu, enam, nibuo ni iswa iwe ama na mibe, dan radi iskisu asia. Akonja oho, wote ase, and then, empire yebo aswa demu, ya category no, categories, ya Abraham empire oho, ya Isaac empire oho, ya Jacob empire oho, na ewo, achiche mbebre, but, mejina radi iskisu, tumisu se, and no every Abraham Yakopon or Isaac in Yakopon, Yakop Yami, one or the one who two on Yakopon, so no one 2 minutes and holding Nabasano. That's what telling that is Christian Nasi. Now who yante, who union and titty enemy. Now only 9 90 when you bread, we need to have time for God. You see, in your bread, Emma in Radi, that's a in a bread no be bread, waiting to see a war, a babble. Timo de Mawano for a purpose. On a purpose to cast them out and to heal all kinds of sicknesses. Jesus gave them power to deal with 2 things: spiritual oppression, cast out demons. And money o dinipa swinya. A money wa henipa. A money henipa. Some money no. Very excuse a my to me say two uncle. Human suffering, his sickness. Yarre adosun. Yarre oh. And then we are a cassage, so say, free as you free, and radius Christianimo. So would GD, Nasa would just one mere. When you say radius Christo, we are any night. If we are operating in the name of Jesus, young for young Cassay 2 minutes, and a year day, a dear Juma, the more radius Christo 2 minutes, a dear Juma. The science of the gospel is both good news and good works. And Sampano, a yasam papa, and a year in my papa's so year day. Jesus Christ, Jesus cares about our spirit and our body. Jesus Christ, or dreaming, and you who might tell you, or dreaming home, or dreaming home, any new period, or dreaming home. ti se beya yen betimi ama rade Yesu Kristo na hindi na o pray na waji wi ase nyina no o de akọ heaven no betimi aye adwuma sho nyakopon ni nyam amen
se umfa rade Yesu se okra na waje nkwa ende me kamfo rade Yesu Kristo ma yo normal na ese ne pe nyina ehu ne pe nyina aye bone bone so na kutia ho na rade Yesu Kristo ba bewu ewo asenia no so ebe chair bone ka na bibiara obo rade Yesu Kristo di bo banya nkwa ene ntino ene ebra utie mi sa umfa Kristo okra je nkwa se rade Yesu ampa ditun se mi odi bone ni fanfon so bi ache mi na ne fa se mi kra ache nkwa don nyina ma betra mi mu na abade me di mentra se ma ntra se wo mea mi pem na mentra se wo wo pem na kra mi ni me busu nyina ra abade fun de ko ma bra bo si e shira mi Bible say boss empire ya enije besi ewo soro na mi shira o so boss empire we afa kije se o kraje nko wa to nsa se o metna wa brabo ni se ne sayo ntino pa jino o fie fo nyara se o boss empire we afa kije se o kraje nko o fu sa be ko be mu se sayo foforo e wa seten wa brabo mu na o be yen shira ene wa sifo nyara Nyankopɔn hyira wo sɛ ɛnɛ wode ho ama Awurade Yesu Kristo nam sɛ sɛ opie n'ahenneɛ mu saa bere a wonyɛ ɔyera ba amen ɛmsomfo Akwa Hayford ɛna mede asɛm yi ɛnam Lifeword Media Ministry so ɛna mede brɛ wo na me telephone number ye 0244-86-9499 ɛyɛ nkwa asɛm Let me show. Bye-bye.